bashi ne faya wo munandi we mu bashi ne faya wo munandi na kusengela ne faya wo munandi na kusengela faya wo munandi etinji kale kwa buna iwe etinje le kwa buna iwe we wanye kwa buna iwe wena wase mupushi akusengela nakwita tumbulule mumweo wandi
ndifayo bea
mumbashi endeni mumweo wandi
ndifayo bea mumbashi
nandandi mumweo wandi
ndifayo bea
mumbashi Abama shui apela Soseni weo andi Abama shui apela Soseni weo andi We mupashi Nefaya ubeo unandi We mupashi Faya ubo unandi Akusengela nakwita Bamupashi Akusengela nakwita Bamupashi Endeni mulinde Chungeni mulinde Kundeni fya kushishi munde mfumo Endeni mulinde Amupashi endeni mulinde Endeni mulinde Amfundeni fya kushishi munde mfumo Endeni mulinde Fundeni fya kushishi munde mfumo yawe Endeni mulinde Fundeni fya kushishi munde mfumo Endeni mulinde For I don't know how to pray The Holy Spirit makes intercession for me With the groaning that words cannot express It's you I need all your spirit Mupashi